Ọdịnala bishọp oke mmọnwụ nyegị dị nchị na achọrọ m ọtụtụ ọhọ
ọhọ
ọhọ ọhọ eke takịdọji orie takịdọji afọ takịdọji ụgbọ takịdọji. Okokokoko nkụ dị na mba na-eyele mba nle kori 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 ọdịnala n'isili ike bishọp nwe ezikọba Nwachukwu kele dị mmanụ na ọmụnebe ọgene a na-esi n'ụlọ mara mma tupu pụwa n'ezi ya bụ Chukwu okuke ekele ụwa gọziri mala ezikọba maka na ezikọba ala nsọ ezikọba na nsọ ife ọjọọ nsọ ya bụ obodo amụgbala udo bishọp nwe ezikọba mmọnwụ ọmụ na-ebe ijele na ọbụ ewu ezikọba okoro ọwọma na-eda ọbụmụnekwu ijele na ọbụ ewu ọdịnala bishọp nwe ezikọba enwele ife ji mala ezikọba ndị ife na-agala ọfụma ọfọ ka anyị ji eje ọfọ ka anyị ji ala ha ọgịnị na fịọ ọgịnị onwele ife ezikọba gbara umi ya unu uje na mbụ na achọla okwu unu uje na mbụ na achọla okwu unu uje na mbụ na achọla okwu ịbata n'obodo echi a ezikọba bụla ibo manyị na-eme ọfụma okele ịbata n'obodo iroopu niile ezikọba bụla ibo manyị na-eme ọfụma ịbata n'obodo amerika mkpọnwụ ezikọba bụla ibo manyị na-eme ọfụma ịbata n'obodo afrịka mkpọnwụ ezikọba bụla ibo manyị na-eme ọfụma ezikọba okoro ụwa ọma na-eta anyị bụ mmọnwụ na anyị bụ nwa na anyị bụ ụzọ jebe na anyị na-etika na anyị bụ mmọnwụ na anyị bụ nwa na anyị bụ ụzọ jebe na anyị na-etika bụ nwa ọdịnala bishọp oke mmọnwụ nyegị dị nchị na achọrọ m ọgụgụ ọhọ 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 eke takịdọji orie takịdọji afọ takịdọji ụgbọ takịdọji kele ọdịnala bishọp nwe ezikọba akpa mmanụ ọka mụ na gị nọ n'ofe ụgbọ ezikọba na ọsọrọ gị ụkwụ ijele na ọbụ ewu onye nwela alụsa mpako mmọnwụ bishọp nwe ezikọba na nne mụlụ m anabago bishọp nwe ezikọba na abụ m ofu nwa Bishop and Nawago. Okay, na fio. Ayo no malu city ni go hon. Onye mezi nwanyo ma. Onye nga po nwanne m. Onye nga po enyi mama. Onye nga po nne mama. Alu city ni go no salam. Onye mezi nwanyo ma. Njina mi sisi kana yo chuku. Gibu nwanne m. Gibu enyi mama. Gibu nne mama. Tono fonye Kalu se dini bonye lem Apa manoka Mofina lulu Bishop mwezi nkoba Mwachuku kele demonu no munebe Bijele no biwu Ibata no dim Leba nyine memmong Tutu nine, oke ne moki inano Ojete nona bemu, makana abalo mpong Ukoko vote nona bemu, makana abalo mpong Anumabio simili no bemu, makana abalo mpong Denalo muro shabia mpong, nona bemu, makana abalo mpong Onye nwe lalu sabago mong Ha! Ijele nabi ugu Bishop mwezi kaba mong omu nepe
Bishop mwezi kaba
Nanyi bala mong
Odina na bishop
Anka jofo na lezi kaba
Bishop mwezi kaba
Mong onabu mwenepe
Odina na bishop Ha!
Apa manoka
Bishop mwezi kaba
Ijele nabi ugu
Odina na bishop
Ha! Okene! Kekeli onine Ntete nututu mpong Nwe loji dini bo kawonka Nyo wachuku keligu mpong Odi mwoke mayadile mwanyi na mma Nje makala kakanyine jezi Kodi lo nyogu na namma Halusi dini bo mpong Na mwata vyalu waka kifoma Ayana nono kinano Kanyine chofo Kodi lobo danyi nama Ijele no biwu
Ewe belu bu belu kanyina nono
fo
Ifanyina lochiku kodi lanyi nama Ewe belu bu belu kanyina nono
fo
Ifanyina lochiku kodi lanyi nama
Eke takidaji Orie takidaji Afo takidaji Mwa takidaji Kopo koro wamani da Ugo na po kekwe mna po madi mwolwe Hapo vinando po vino Esi kopo koro wamani da Ana ma po ginani mwolwe Ha! Ana ma goho Asi mnoga di lezi koba namu Noga di kwa nanyo yi Moga di lumo ibo nine nama Moga di lezi kaba nama Ijele nabi ibu Onye na chonko ni manye Asa kwa moga chekwele ye Onye sere ni haine mengwe gishi Asa makri papa kukwe ya Bishop mwezi kaba Ana ma gonezi kobo ho Aijebe jebe no jade na nyo yo Mailagde no jade na nyo yo Chukwo kukabi ama bikuleke Kozube nezi koba Odelezi kobo ye Umezi koba nini no namba Asopam no gade na nyo yo Ichube goni jachuta Mechoba mwani jachota kwa Ihoma kenryo lo nishinde zukoba Kodugula ini no ye Makezu koba bu hong Ha! Anya po mamu koto mode kirigide ordinal bishop okemon yegredenchi natural moto go ha
ebe belu go belu kanina no
ha ha
ifanina yo shuku kodila ni na
ha ha
ebe belu go belu kanina no
ha ha
ifanina yo shuku kodila ni na
eke takidaji
se
ore takidaji
se
afa takidaji
se
ufa takidaji
se
Papa Bishop wezi koba Ijele la mundu Mwadu neli fena ya neli Augustu nukwanyi Uche nudu Aliasa sote Yabu namulo Bishop wezi koba Ochuto Oye neku kofolo nanya Lepe na mongi chita papa go Ho! Ago neli fe na ya neli Bakosu nubanyi unna Mongo nisho leke Odina la bishop eke neyi Yabu na mulutu Ho! Chole! Oya kaipule kene Weke ne mongo And if I think of an animal, His Royal Highness, he went. I said to the monk, I couldn't even up on this other day. Mama, this is a little. But the best of the day, we've always. He wore a yellow one. Odina la bishop eke neyi Ikwe ni sulike, ikwe ni kupong Ha! Mba singa blegu nobi Obodo gamana mongo nyaliu Ijele la blegu, okele Kanyi buli bachewe Jesus te mata mwa No bodumo pe ya village No da community Ha! Kaisi to si soma polo na lo da mong Doctor Celestine no do mong Shaki ni bo mong Shaki ni bo do Ha! Akana si hundo fuma Oba la tule na lezi oba Sonandi na koli mofo Shaki ni hudu Aka na koli mofo Ha! Faya kaike lodu Uku mwaya nebu mong Osi soma pulu nume yudugu Uku mwaya nebu dugu Na vruko suki neme mong Kulezi koba na mkosti nine Mungu nisilike Ukumweya ni mudu Ukumweya Kubest na mkosti Ha! Okune njife na luda mungu Ukumweya ni mungu Ego gabaga fondu Mungu nisilike Mpasinga bibu nubi Obodo gamana mamu Ha! Ijole Epa la wago obodo nem Obodo amolo mama bishop Mwese koba Obodo amufe mom Obodo eze koba Ha! Kanyisu dosi soma polo na mufe Chief! Ejikale Mom They don't know can I walk in on what you can I They don't know can I walk in on what you can If I yell at you, see what They don't know never come Ha! Tell her I'm a lot of them If I did my change in trouble You tell her no Ha! la nyamwe lo yama Edu Jesus Ha Edu Jesus Oga la nyamwe lo yama Now 2012 Mba mama bishop Ese kofa mba wala la la mo Apolo me Edu Jesus mba Si ya na milite him Edu Jesus ni salam Wegwam no kuna bifeje go weneme Uja tulam Edu Jesus Na buki me ilia ko Ifi mele mo ni mine Ibo gala nyamwelo nyom Udo kwa mulu ni mufu Ego gabaga fon Na South Africa ni ne memo Ije le ni bodogu Edu Jesus Edu Jesus Kaije kaike le mong Isa fulo wabogu Honore bwin mo senti Okoba Ogala nyangwelo yama Memba Enugu State House of Assembly Ordena la bishop awu cheno bi Innocent mwane mwamu na oga lelege ma Ego eje mo obodu mo obu mwamu Kanyi su todu Chief Roland Ayogo mwamu Ezo mo oko Wata Alezi topa Na South Africa kine mwamu Naro 2015 Zambia robodo mande Na bozo moko momu Eba fota ina laho Ojo weze moko momu Ifi melanye leka Ogala nyangwe lo yoma Momo nese leka Ojo gona uchem Ha! Ezo moko wano Mosinga bebo no ki Obodo gamana mongo yi Ha! Onkele Ichole Ebo ala wadi gogoro Obo desi papa Kaisu totoku Vito alu chuku Wado vantumon Ire meka Ha! Ego gabaga fonu Izele lopo mongo Ordena la bishop awuche Iremeka Ego gabaga fon Ogala nyamwelo yoma Mamu niselika Ijele nabu Ordena la bishop mwezi koba Ego chiyasu do bodunda mamu Kaisu de mongwa mwole mwofuma Chuku mabuku Kutoku neseleke Kibaru sana kwe bambam Bishop eke deyi Haru sana kwe bambam Chuku mabuku Kutoku neseleke Okele Mi bachewe Nogo dachi mong Nogo desi papa Kanyisu totoku Ifanyu chuko noja Alaji ba mong Kaka jofo nogo desi papa Imeleka funu nanya Alaji ba utu Alaji ba mong Fatina la bishop awuche Mamu niselike Iso nande na doli mofon Mba singa bebu no mi Obodo gamana mongo lalegu Ala ajiba Mamu niselike Mamu nibudu Ha! Okele Ha! Odina la the shop of Kemon. Get good and cheap. Natural Makaka. soba le bene mo Alo si je lo bodo yi bo Mwili ke we nata Bishop we ke de yi Dile mwi lo kala bo mo Nonye ne me kan se me Ya kata bo yi bo ma Chife me kan wakalo Ordinala bishop we ke de yi Aga delege ma Nambo seke Noga delege ma Nuri na fo na po Ijele lo bebo Nobody na la bishop when come I cannot call you for fuck mama nana beke there Oh mi boni ne e kwa na bago Ana ma call me for fuck Mbose ke no ga de la ni na ma Mbose de no ga de la ni na ma Mbose afo no ga de la ni na ma Mbose afo no ga de la ni na ma Ha Yesu ko pokoro wa maneda Na polo no kule pugo Odi na la bishop mwe se koba Yekulu na le se no lo mala ma Go papu wa ne se Le ba yi ne je te ka Mamu ne se le ka Yesu ko pokoro wa maneda Ha Akele Oyarima Iho ma kenri olo ni shinde se koba Kodo gura yi ni no ye Ma kesu ko babu hong Ha Anya po Mamu puto go de kiri gide Odi na la bishop o ke mong Gege denchi Na chore mo go go ho
Ewe belugo beluga ni na gono
ho Aha
Ifa ni na yoshu ko di la ni na mo
Aha
Ewe belugo beluga ni na gono
ho Aha
Ifa ni na yoshu ko di la ni na mo
Eke tagidaji Oriye tagidaji Afo tagidaji Mpo tagidaji Ojete gozanyi Nena lomo gozanyi Seni de Yesu kota gozanyi Zeno tele mili gozanyi Seni de yemo na jamo Baba Boko kwa bine buson Uhimu fu gozanyi Ha La la mo ma chi gozanyi Obule fu gozanyi Baba Uhimu fu gozanyi Iba Apala che de mo mo Ewe se koba Ije le no be mo Okene Neni ha palo maike Ije le no be mo Oko roge de mo mo Ha Ije le no be mo Okene na fio Ha Neni ha palo da chi Baba Ode na la bishop oke mo Kanu ma jo se mele mo Yagidan, 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 yagidan Onye chuda yin su chude he Onye kasuda yin u kasude he Aka tru poko chiki ke poko nan ka moho O fok yi dite jo wane O kene De jen De jen o Aya lagidan o Loga wome gurun Nare lakan Eskobo koro wamane da Jirumayo tekide ni jemeru paro Mayo mayo Elelelelelelelo Baba
VirginMusics.com